nsabe mukama mmanyire simanyi oba taata wampaki
I'm okay.